Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou watara to ɓoggi jannga fandu haala Mamadou Sama Seku jam wadi sarkaɓe heeɗiɓe. Ardiɓe pelle yimɓele dabɓuɓe ɓe mbena mbihi yo alahaali jande sukaɓe lekkoye mben fanɓe darɗo e huncene hoore ñamben ñande altinere ɗeɓe humpitti ɗum le kawtal maɓɓe. Kulle kewɗen a yowi mbe dow kabaru sukaɓe mbe dow suka kecco hannde e memanna haala saddaka kaalisi dannejo madoun kanŋe cukalel. E leni suji amenna darande katinena mumni sanne banggal tekkingol dewgal rewɓe hewɓe na jeebi ɗum no saabi mbeɗɗe zamane hannde ɗe. Ɗin woni semme kabaruji amen hannde talatari noga e nayyi mbiyen octobre 2023. Bisimilla sakiraɓe. Mawɓe baale yimɓele fonɗuɓe darɗe ɓe mbenno goytigui laamukoɓe ɓe mbenno dow tellaji ɓiliɗi e jande yimɓele dabɓuɓe ɓe. Fedde ɓeɗo yimɓele fonɗuɓe darɗe ɓe gaɗi kawrital ñande artenere nde mben dow sisli wattagol hakkillo sukaɓe likkoye dabɓuɓe le jangguinirɗe fouro ba e ɗe gala ɗe golonoɓe koye mum en. Fanda oɗo batu woni huncande hoore kabaru mabɓe le sifa jande leydi Mali. Lali Tangara wonko heɓene keɗe fayis tan ko Ousmane Niali Bouly e sitasiɗiɓe.
Tiɗɗalaji kewɗi ka ana ɓili e jande ɓeɗo yimɓe. Fuɗɗorde honoroɓe am ana jayra kam. Wakkati fu somi naati classe ɗo ko heewi maɓɓe fu wuɗɗitito kam saabi mi looƴa ɗokam.
Ɗi haalaji yo seeɗa fooji tampiriji ɗi yimɓe ɓe darni mumɓen fanɗi jiyata ley wattu jangata. Ɗum saabide hoorejo nde walde kadi bari ana darta e kanankoɓe moƴƴinanaɓe kaake janguirɗe. Yalla kamɓeɗo eɓe keɓa ɓe janguira no moƴƴiri.
Kaake janguirteɗi ɗoɗi ko heewi muɗum fu wona ko newani sukaɓe ɓe ngala darne sanne fu jangoɓe jande leyre. Ɗum saabi somi cuuɓi oɗo Sicily. Yalla miɗe kumpintina malinkoɓe fu fa waɗana hakkille yimɓele ɓe ngala darne sanne.
Jabari koɓe tewti ɗum ministére humaninde jande holtiwide won he joɓamago noddirago prodec de. Yalla kamɓe du eɓe keɓaɓe janguira noɓe jiɗiri. Barthélemy Sagala keƴaɗo ministére humaninde jande.
Immadaraji wara fa waɗe. Yalla yimɓele janguinoɓe hoore an heɓa janguinere fammine kañum en du. Ɓe dokke kaaki janguirɗi ɗiɓe mbawi nawtorade fa ɓe janguina ɓeɗo yimɓe.
Miccintinde wide yimɓe woɓɓe loojaɓe hono joguiɓe tiɗalla jiile fa yettade jobiyaɓe kañen du ana jogui hono ɗi tiɗallaji ley cuuɗi lekkol.
Fedde yimɓele looƴaɓe ɗum ɓen gootikon laamukoɓe dow teddingo saraji ɓiri ɗi e kabaru mabɓe ndenno yo wattu kawrutal mbiyen ñande aljumare nde dow sisle darande rewɓe looƴaɓe e le heeɗintigol leydi Mali. Kanko madame Jiguine Hatma Gakou yo goote mabɓe wonkani lala chawalet in fayi dow faystango sita siɗiɓe.
Debbo e gorko ɓiɓɓe leydi fo e damuɗum fottade yimɓe looƴaɓe ana han tena dokkudira juuɗe hollitat darogal mumen ko naari banggal haɓude haqqeji ɓe yimɓe looƴaɓe. Minen rewɓe looƴaɓe mi inniraɓe ɓe woɓɓe mi rewɓe woɓɓe mi miraɓe yogaɓe du. Meɗen hani darnade kabaru jande ɓiɓɓe amen. Mi hollita kasin darogal amen do kabaruji gondal lobbal honene diyan e deƴere heɓirte. Meɗen hani fiɗe dabiriji mi famintina ɓe rewɓe looƴaɓe mi patti ɓe miila hono ɓe wala yiɓɓe hiisaɓe le leydi ndi. Meɗen tewtira lam on tinno fiya dabiriji. Yalla sariya yogaji ana ɓame ko natto saabe fawade ɓe yimɓe looƴaɓe.
Concernant les personnes vivant avec un handicap
sacra mbattu taklaji mo dukawara mbaga bem amen Facebook e Twitter. Telleji ɓiliɗi gollirɗe rewɓe mbenno no fanda kawrutal mbiyen goɗɗo kamɓe golnoɓe koye mum en Mali ndenno landi ɗum woni fedde ɓeɗo rewɓe Mali ɓe. Ndenno wino dow tellaji ɗiɓe jogui ele kabaru muɗum ɓe mbara camanɗen nayo rewɓe mbiyen golnoɓe koye mum en ele ngal ko kawrutal. Ndenno ɓe tottodira hakkillaji dow ɗatti dabareji banggal mbiyen caggal tellaji COVID-19 hawa berte tawama toon. Keɗana ko heɓane dow fostan Ousmane Niali Bouly e sita siriɓe.
Ñaw COVID-19 o entreprise ŋaji pamaraji on ɓuuri heɓude tiɗallaji muɗum. Ɗum woni ko holliti wide hoorejo rewɓe noddirteɓe opératrice économique gomɓe ley Mali wi madame Koulibaly Aissata Touré o ñaw bonni golleji rewɓe kewɗi.
Meɗe andi hannde torraji ɗi ɓe rewɓe golloɓele entreprise ŋaji wonle muɗum. Ɗum saabi hannen le obbatu mi wara mi hollidira haqqilleji mi fiya dabiriji honon ɗi torraji huncirto. Dabiriji fo ko hollitaɗo ana wawi natade saabe tatti luɓɓi ɓame ko huncinta entreprise ŋaji amen yarra yesso.
Ministre kuminiɗo ɓantare rewɓe suka e galle meccintini nafa e yirwendi golleji kuminiɗi keɓal rewɓe. Madame Koulibaly Mariam Maiga:
miɗe tijji haqqilleji hollitaɗi hannden ɗi natton saabe dabriji lobbi fiye ko huncata torraji ɗi maɗɗin le golleji meɗen giddi watti le coronavirus natti leydi ni. Soni en dokkodiri juuɗe ana natto saabe golleji meɗen entreprise yara yesso. Ko natto saabe enen rewɓe en golleɓe entreprise ŋaji ene wawi dardade e ko'e meɗen.
Ministre kuminiɗo ɓantare debbo suka e galle ɓami adudu wallude ɓe rewɓe huminiɓe entreprise ŋaji dow imadara ministére muɗum nde.
bangal ni suji amen du kabaru suka keccho na wodi men sadaka su kange su kalisi danejo denno dum do na yebasa ne wonde sarabe yogabe sabi imben rafi bawde tam ben denno dum do yu tedde fi sukundu suka keccho tam ka men kabar mudu wajibina na wana denno maryam kilita wonko heben bangal mudu kedana do fostango sita sidibe alsisi
itunde biddo mudun sadaka kangi may kalsi wattine fini ne da lallude le nesu meden nyolman handen le wi sede nyogabe kulleji hewdi wungu sabi bini dun majjugon o nesu
labugol suka pindo keso kan pesaade lebi hore mudum hana yebede feedu hana tipirade chagal do sadaka edum wawe rende mu yude gite bonde kan yude titalaji kewdi ele ngurda mako arande yimbe an jogino kangi faahi faiso dum yo fina tawa amen le nyoloma hande o ka wadde
annan da kabaru dina holliti ittunda biddo sadaga ana dagi e aslamako be holliti fa handen wi o sadaga wi huune ko annabiji muhammad sallallahu alaihi wasallam yamiri ko natto sabe rewnde o biddo le gurgal mudun muhammad hedra gote almami en
basi fu wala e wadde dum o do sadaka ana wawi rewnde suka o yude kulluji kew
gaddu e tawede fu sara fu wala bawde ittunda biddo mudun sadaka kange dum wawa natade sabe fu hewdinde o suka tordal le gurgal mudun lebi ande dina yogabe
fahangal be fande bangal ni su jamen ina wodi dun kabaru katne den no hokkat juno mbeda be sabi drande mudun ele degol nafaka mudun an meddulla ka fi ka dum fu tawede dum do yebam san do wattuji di sabi ben kabaru ben katne joni de kanko fadi talfi may ga ko ben bangal mudun ke dan fastan usman nyalbuli e alsisi
defirinde katine kaji ana wondi eselde do bamako do ko sabbi bindi don holitama wiyede yo sabe defirde ana gondi e nyawtinede ka yogabe anda nafa defirinde katine kaji
on yere nga dem sania bitita
no pantu no min nemne ya katene de nimbe an defira dum mi hoore mi defiran no dum ma fe ko sanne e kira am yupini kan dum sabi o wawa defirde ledde mi furno nawto to mi so min defa
bebe ken charboni
tagal defude de kaji tati ana kollita hinne e yurmende le galle sise andindo kabaru fina tawa
le foyer traditionnel katene de doni kaje tati ju intere so barma ju ine do mudum kulleji kewdi bangal fina tawa holi titta jande ana choro nawtoragol mako mo wawi faabaade defo dum ana holita nongondirgol kay faabondirgol hakuna yimbe
holtinde wiide katene kaje ana woni le galleji kewdi do bamako do fayse tawa hewbe celi nawtarade don holtinde wiide le yengeji mawdi didu defugol waayaade tiagal mudun
le yottere mede hertande zoom sur hande meman hala yimbe lebe chaloto fe lubude so mobile mabbe so mutu mabbe sabbe hoobe ma hulti wede nek sabbi chaako amben yibe lebe ben na hebanobe bangal mudun sanne den no juun ka be bis ko buri hewde be ngartina mutu mabbe tawa wala ko essence wala hema dun no wonko be bonni e mudun maryam mayga wonka men bangal mudu ke defa tan go sita sidibe
neddan han milal fa boya so wada balle ko nyolman handen hole misale jaati so ana midi luwade baduma yimbe yogabe yogabe so ana luo moto mu en ma hono moblaji mu en a tawam ene welti ga wattina be hewta kileji moto mebbe ma moblaji mebbe a tawan nege fu natti be sun wala be jodo be doma fa jamman so be hewta kile baddu mebbe jungo yimbe be luwibe yogabe jaati so luugen baduma dognen fa essence modum timma klo kasi hokka neddo goddo kasin maymuna bi debbo goto watti fu son hokka mira makko mobel makko o yamrambe be hokka mo choggu essence telephone ma choggu ko munirta mobel makko ni yimbe yogabe jaati anton jabda luade baddu mu en jungo neddo tawado fu be holliti be tampi ne sabe wadde moccere honna jamaare wirsano neddo fuma yida wadde lobbere waasan giddraabe mudun nga parti yegudun neddo ana hani wattude hajjire e neddo mo luwoto fi mudun
sakrabo pammi do kottene kabaru joomi hande mbiton tan wa saatu fumtaade yewtere su tamani do ben application mudun yu bangal play store do sere yewtere meden magazine magazine man den hande yu Malik Kura en yowi do kabaru talki di yimbe le hobe tetato do gouverneur ben ngalurende denno feewu famdi fufu sap yimbe le ngun neldobe talki mabbe juinde pelle so bangal jaleji so bangal politika ku madun hewtugol jawdi e ko nande mudun ndelane be do famu do kala ko bile di do kabaru talki di kanko Mali ben Maryam Koulibaly wadi madraji wonko hebane ke do fasan Ousmane Niali Bouli e citasi de yo en nyalle jam.
sarje pamado joy lewru utte hitande 2004 pawida dow kabaru joyingol bale holitama wiyede si bale tati woni bawde joyinade hon kuminide neddaako de politikaako kanye bale jurobe leede godde e wi Samba Diallo kejaado biro kuminide joyingol bale le gofarnora district Bamako dartugol talki joyingol walde yo mere non
on winnam pataki nelondi gouverneur district Guenni Bamako holliton on e mili joyine walde wotre sarjaaji ne walde fu on winnan dum li opataki ciagal mudun on nellan inde jama ko han tawede li ne walde so talki dillam hasinde mudun fu on kawrton hokkit be wa yamurde on joyino walde modon ne ga hollito fa hanen leedi Guenni Bamako jodi don
vivez dans le district de Bamako
le capitangal gofornora kanyun hokkata talki joyingol walde le region ngaji di kumandaw un cercle wondo kobe talki joyingol walde Idrissa Gindo kejara mobugol talki bale le prefecture Bankas
le different
watti fusu on meeli joyinde walde balde fu ana wadde talki mudun le mairie commune on maire on ewa talki fe da mudun ciagal mudun on wanar talguru ko hokka on ko noddere recipice ganur talguru prefet la morne mum hokkata nu talguru
walde fay wotere wawa wadde golleji mudun sini jokka di sarayaji dum holti wiide keda joyingol bare le bureau gofarnora district Bamako to mottito kanye do Bamako do himbe yogabe njokkibe talki mubben joyingol bale kolti dati di njokki fa joyina walde mubben
me fuddigen golleji amen huntunde kebal lamor amen yarra yeso tiagal mudun me holliti talki wal amen fu gouverneur raw me hebi talhur ko noddere recipice e inde walde amen tiagana me hebtu talkuru walde ne joyinama fa me fuddi wadde golleji amen timmi
de bale yogaji anamburi do cheke e cheke anambayi wadede lewru fu na hitande fu hebedu fu no mbawiri non jobirta di kalisiji kabeteedi hot yoga ananawtere darnaade yirwere nokkuje mabbe kano himbe yogabe wombe gaaw banyangara sigaso koliti wida nafaade bale wana non fu foti
sa yewle lamu gaaw bale ko wonton ana heepuri galleedi le temre fu chefantade de bale wala gollal fu te kube temta tan cogu mafe mabbe ku yata bale temdere ana mateli genni banyangara do yogabe jati tawta ne recipice so hebi dun be tawta honan be nyamirta kalsi jungo jamaren karan gollal fe huune be watta minge mide mila e wala darorgal mangal sanna sabi be wawa hunjide torraji milade
narif pa ale obu
walde de teddina sariyaji mbiade di ana wawi fusede fa walde fuse wondati mbodi jokkede no watte faande walde fuse dun holliti wiide Samba Diallo kejaado biro kominido joingol bale le gouverneur district Bamako
semen dilin ko fay
neddo goto tan ana wawi yottaade tribunal yamira bonde walde tawane fu ma soni walde ana mili hewtinde lam on torta yogaji dum fu ana wa sabbe binde jamare immo pusane walde sabbe de bale ko heemudun ana wadda lafi kowrel le deedede kayle komini ngaji di watti fuse ti matama hakuna jamaren sabe de bale lam an wafide dabiriji mudina degere goto ko natto sabe pousde ne walde
sapo e joy lewru julie yabbenandu secrétaire général ministère humaninde jewtongoji darti e bale de gada imadaraji do kabaru darjaaji leydi meden di bangal heenintingol mali do wadde imadaraji bangal neddaaku hinne e yurmende e kaddidal hakuna be leydi ni no wadi le kawrital do darnde e darjaaji jewtongoji